This is Village Music.
Olu jaso ndi mnegesi wa nyimbo. Wako pula kula sini maloto.
Aya marasa na jistuari.
Aya para mabudo kusokoro kule mtendere.
Promise.com.
Ah, this is too much. I'm not going to be able to do it.